Yeah, 2024 track Lion 12 smart voice record D9 hard.
Shaya ma pipi blum dana vela beka ma glasi andi ambiande mandi sibap I'm feel gwa better mandi kubi kadlam di nike yen is better mak benjal it's 24 di vele ndize ngo ngenu kubi speaker sam 12k akali si track sam atolu gu ding do don pause ikoto jam sweet party for nam zoboni way.
Kube grand, ibe yitag, ibe yirend. Sithumele ekhaya, singabaselwa zirents. Spo idlale ekhaya, islahla siqhubi bands. Isipatsi siqumbile, money in the bank. Akho mntu ucela emntwini, sonke sinesjem. Umntana xa yikhala, simtholisa ngephepha. Xa yiphinde khala, simnika ikhadi lomzefa. Kaloku imali intata, isiduko sikaMandela.